studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun jiratu boggi jande ga fandu hala mamadou samaseku jam walis sakrabe hedibe leydi malindi yambina naltenere hande tati lewru me nyoloma hertanawo yidgol kabaruji dum wadi e wottuma leydi ndi yar yeso bangal mudun e wi RSF fika sisi on yowi do bonandaji le ande kesse mbiyan jirudi sanne leydi ndi to markala tonno jamara nde woytike hakitere ben heere lamunde gouvernement o holditinde be ngadi gidali ben taccude datti do ben pont ngaji didi ngalure nde altenere hande tati lewru me be do famule journal me dabar hebanama tidalla fedde jeunesse lolinde CNG hankasen be kebi horoje kesso ben bamido adi ben gotuma ko kany hinade golle di ngoni sebeka broje am hande beta altenere tati lewru me hitande 2021 bismillah sakrabe bonondaji do ande kessa e hopitarale mbiyan yidugul kabaruji woni sisli mo leydi malindi subbi mbiyan batte nyoloma hertanawo kabaruji dum wadi e wattu mo leydi malindi mbiyan ibi place temdere jattu berdi mbiyan yaade place chapan jana jono berdi le jatte hopitare kabaruji hitano 2021 mo mbiyan reporter sans frontières yu jababu mo yetti san mbiyan honjotobe mbiyan ka dum fuwe tawede gollobe hen be holliti mbiyan torrede san e le golle mabbe o keddo me ka non lama holti video na wundi hinade kabaru muddo keddan ko ben kalifa goita e do fostan Ousmane Niali e alsisi
e wi journaliste en yoga be yuppitere nan tingul kabaruji ana wondi e yarude ciagal leydi meden di dum ana beede wembere heli golle mudun e wi yoga be mabbe yoga be du kolati wiide golle on haani beede do huncenede hore yalla on beede barkantaako
le journaliste jottino kabaru le leydi malindi ana yuppira e hore mudun e hakkile mum e kongol mum faale to e bindi mum horongoji di min gattadi so min gaddi di no haani wadireede to on wala fukku ko tawtedo hakkune ame hebugol kabaruji kidali ana wade fewde ame saatu miɗen nangue miɗen majjine ɗe jogui cittalaji gongal heɓude kabaruji
hedde bonjugudante hoore jamen zone de la presse holiti wiide ley duuɓi cakitiɗɗi nantinoɓe kabaruji keeɓi tiɗallaji e wi makko saabi saria wala fuu ɓamaɗo dow nantinoɓe kabaruji dow bembe ande ɗe ɓe journaliste e dokkoɓe kabaruji dow bembe ande ɗe ana keeɓa tiɗallaji watta yogo fa ana laato sababu uddugol mumɓen kasu
o mali le leydi malindi bindiɗi ana serti e golle e nimsiti tawikale wiide jottinoɓe kabaruji kan e nandore mumen ana nangue wakkati hudde ɗe wi saria jowiɗo do haɓugol bonandaji gatten do beme ande ɗe saria fuu wala to kuncano hoore yimɓe jittinoɓe kabaruji to beme ande ɗe eɓe joppita halde ga saria dokkuɗoɓe haala o woni tirtoɗo so nanggal
ley muɗum laamiɓe laama hakkundeji o kolliti wiide dulla tiɗallaji ɗi nantinoɓe kabaruji joguiɗi nenno ko hanni waɗede wi mabɓe yo daranade jande nantinoɓe kabaruji hammadou ntour min sir kuminiɗo haala e ande kese
le probléme est encore beaucoup plus
tiɗalla o ana mowni sanni le oɗo wakkati e oɗo wakkati laamu hakkunde rew min jiiɗa laatade joccinoɓe kabaruji immantoɓe hooreɓe leydi miɗe jogui école to jande journaliste en watte min gaɗan ko min mbawi fuu yella golloɓeɓe fuu ana heeɓa yaade janggoyde ne ɗiɗo cuuɗi école ngaji fa leydi ni heeɓa yerude miɗe fawi kikki handu nafa gonɗo e kalam halde micro kan e caméra
fewde e woteji garoji ɗi honjotoɓe yogaɓe kolliti wiide nantinoɓe kabaruji ana kani daranede par keɓa tiɗallaji ɗo imadaraji ɗi laama hakkunde jo kani wadde
ndeɗo yombere waɗi e wattu mbiyan mo fa hannde e matali kabaru ben guldo amen Hammadou Niali Bouli o suutama noon no mbiyan rawanen wattu lewru septembre hakkunde jenne e sofara fa hannde kabaruji mbiyan rafi lugaji le kabaruji ma dunno bonnude inde yimɓe ɓen goɗɗe yoga gueɗe yogaji ɗe ɓiɓɓe leydi ndi mbiyan goytike dokkoɓe kabaruji leydi mali ɓe réseau sociaux ɗi dunno na metti yogaɓe ndenno e wi mabɓe laam on hani darnade oɗo nukko yalla mbiyan leydi ndi nasulta keɗɗanna koɓe kanni Issa Oumar Togola e dofestan o LCC
n'importe qui ne peut pas être journaliste
wana pangado fu wawi latade juccino kabaruji wonko juccinobe kabaruji fu hani tawede ana jukki min tayki dido wakkatiji juccinobe kabaruji yogaji le haraji mu en to rajoji ana jingana yimbe wana ko moddi fandinde yimbe do beme ande fa kala ya ko woni le sudu mudum wana no leji ni darnirte ebe kani halde ko woni hakkilaji mabbe tidala oni woni ko hewi yimbe be fu ana nantina kabaruji dibe anda hoto iwri to woni ko be kani seldi somin jiɓe famin martina yimɓeɓe kumpa no moƴƴiri joccinoɓe kabaruji ɓe du darno muɗum ana hen eɓe kala haalaji ɗi mbawa jaɓenede wakkati mi anda so tiɗala o le kabaru o wonina na yimɓere joccinoɓe kabaru o do radioji ɗi
sakiraɓe to hokkude kabaruji amir hakkillaji moddo kabaru ano bangal bembe ama facebook kaydi twitter ballinkoɓe mbiyanna ben j jaliki hol ben metti sanne ben malinkobe na ben jukiti holitinde mette mabbe fewde e projet kesso hagtere lamu lidindi bangal yewtagol jafodon bangal yewtagol kubejede tiagal anyamu lam o bami ben e bangal mudun yimbe markala metabe ngadi gidali tacude dati pon didi gallurende altin ben altinere handi tati lewru me hitano 2020 e wi Mohamed Koubali goto e landini be majereji di dido nokkuji di tacete hakke yontere kenana ko harni sali sisoko do fostan Ousmane Nyalibouli
le hitande 2018 le joda halaji hakkonbi be region o holitam wiede markala watte cercle menen ko jurmi joni aljimar jappende le jondeji be ngadi be kolliti wiede markala wala hen kasen dum metim e nokku o imi be dari le mabbe ana hen baale societe civile ardibe fina tawaji e dinaji fu ammi dabere tajude pom markala o altinere warore fande dabere heere ama hakke yontere no min tampir fu min jota don sabi ko min jidi markala lato cercle ko min baydi fu min ngada do mudun meden jogi do gikke lobbo ko min jidi don lato kaltidal wada dum way wadde pati fitna mudum mawna meden gondi holletinde metti amen yalla meden keba ko min jidi don wade
bangal mutreji golle mbi tiagal balde joyi mutre syndicatji gollirde cellal bamako ikati puddan altinere handi cilol dido bolle mutre balde sappo ben e on wattu goto o tiagal balde didi mutre syndicatji dafi drh gollirde ben premier ministre ministre ke didede de na kanni fuddude golle altinere handi e on ben ele ko warata ko do no police be bami anya ben mutre golle iwdi noga inay lewru ben iwdi noga inay yadi noga jagom lewru me hitande 2021 fa handeli kabaru di tiagal basiji kewdi kawral hakkunde mbiyen kawral heba man hakkunde mbiyen yimbe fedde jokolbe mbiyen lolirnde CNG hakkasen Habib Dako woni president mbiyen mabbe keso o mbiyen ele batu jujure cakite yonterande woni ko o suba to bugunin ton holti wide jam mbiyen jeunesse Mali hakkasen mbiyen hana fi wasude mbiyen kano yata fi tiagal imadara e mbiyen kala e mabbe keddan nako ko hanni Mohamed Baba Kountay do fostan alcc
le ñalomo hande o miden waawi wiide on wir photo on yi on kasen du wiide horejo goto wonde fedde CNG e sukaabe leedi Mali fu wonde mudu odo andi hodun saabi so mi jotti fa don sabi won gouvernement ngaddo ima daraaji moodi to wanaano ko mila fey ngal ñalomo hande o ko yimbe be fu tawtanno le hen ko woni jang nango ndurgol sukaabe fu de fedde ne majjum miden waawi haltande on ñalomo hande wiide habo gondo do hakune amen o ka timmi mi kejini dum tiaggal so mi milike mi golliri le hakkille wiide guɓɓe ɗiɗi wonto hannde a yaw hono mi yeddi laamu leydi ndi ɗum ne waran tiiɗina golle o jaabu tewteteɗo o ɗum heɓataki
yimɓe timara goytiketi allahji jam ele nokku mabɓe ɓeɗo yimɓe naftortoɓe wakkati joni on jam mbiyon jammeji tunniɗi maayo e ko nandi muɗum mettama sene e rafi heɓgollon jam ciniɗam e wimaɓe mbiyen e oɗo wattu kuɓɓo o mbiyen jamare nde e jamare gumara ndi fuf woni mbiyen e oɗo alhaali o keɗɗan ko mbiyen kanko Mahmar Touré goto gonɗo to timra toon hanni e téléphone lalaycha walet infa e do mi fostango Ousmane Nyalibouli
gonga jati min gonti dala ndiyam le commune temera le lamu gurmare ndi sato ngaji ndiyan imin joggidi fu bondi fay beta ko o famin keba ndiyan tidi mi robineji di fu ko boni bulli mawdi ana pamdi rewbe ndiyam beeli yogode ndiyam dabaji du atawa le di beeli kawrita ta fanjara duble nay ayan le beeli di situndi fu won le majji ko bawmi wide ni miden paddita tiagal gelle gurmare ndi tisaku bariyama tiro bariya sa noddi de nokkuje non wori gondinti dalaji ndiyam fa yottade dari kungo to dikari fa warde borno bisan en ko ci mudo gondi dalaji ndiyam miden ga noddango fewde gouvernement o fa bo mi yalla miden kebano o tidal ndiyam jogala
mali meto holti wiide mbi en takay tafon fudode nduguli mali mbi en kanon e wi mabbe to oji seeda di mbi en ngada ngarata le nokuji yogaji leedidi hawnaki di do to buji madun mbi en jam kamuji mangoroje e wi jamarande yo hitande fuf e watu lewru avril kanko madame jabati fatmata sangu wanko hanni muda isuf mayga kedon fastango adisisi
le watu jore dole ana tawton dira satu nukule yokaji nu ana wawi waddude miso seeda nukule ngale nyaloma hande o gotil won ko taykatele district bamako kan geleji batti be dum fayoto e region sikasu balere region segu region kulikoro funang region kai fuddugol togo ne leede amendi seeda seeda wadirta ne region sikasu to togo ana fudda ngale nyaloma on goni hande o wala fuko mali meteo hali to wakkati no togo fuddata kan dum hono togo ngolatto
den bangal kabaruji acti covid wiyam holta wiide nyawbe sappo e jena yom be dikki hen mbiyen joyon iwi hen sappo di don be o kay nyaw mon satisanne sapp chapantato inna yon be kay ben chamtanam e dum woni kabaru habadi nyande alan mbiyen didi lurume e wi ministre cellal mbiyen holti do kabaruji iwrudi mbiyen region ngaji kulukuru sikaso e kany galdure bamako den wakati jom so adado fu fawrintinama yom mbiyen yimbe le nyawbe unyaaji sappo e tato e temre jena sappo e joyon men chamtanabe un jetto temre jeddo chamtato e taton iube be yo temre na yo tapane jetto e jane bangal acti covid kedano ke ban am setu touré do fesango min e usparnyal bul
studio tamani
fa yo tadde jandi chapantati li avril ebbidundu ko baddi unyaaji chapane joy unyaaji jetti yimbele anay be do ko bodi unyaaji noga yo unyaaji na yo rewbe ngoni pesabe bangal nya covid 19 le leddi mal don ko liti ardibe cellal be be bi hidun pesagol dido bon gol fuddi nyande mudun jati ministre cellal ko ki tajoral wiide wato hertana do nator gol pikir o yo fa lewru ju warudundu denno ima daraji na ngondi dun yalla pikir goddi na hebe di certi AstraZeneca e leku warata ko yalla yawinde fesagol gol teddana marka ce daw kan kuni kuma ni do kabaru jitu ministre cellal o jabki lamdi khalifa goita
di adaduji ana kolla wiide fesgongol ana jokki faysi tawati dallaaji go li o wattu korka ana holliti wiide du fesgongol wada ba kebe ndena den e nyaw o pikgongol fuddi ko yata lewru joni fesgol dida bongol woni pikkabe arande be fudda chapan tati lewru avrindu do bamako do nukuje fesgongol watta fu ino wondi e wadde vaccin mo jogiden o ko himbe biyata ma hani bonde le lewru avrindu gudon tajral wiide ko bonata fa sappo lewru julier holliti de wiide eden jogi lebbi didi kasen fa jukkinen pesgongol vaccin ngaji o ginaaji temetati e chapande jena e jeegon kebuden di ko vak hokki en ko wana dun laamu malidu fi dabari jukodi en keba vaccin ngaji palo ndiyam pese miliyoji jitti golle mudo ana wondi e humjenede hore vaccin ngaji mu ana kewsi yogo dun golle mudo wadde ke jaati de wondi e yaade yeso sini basu wada vaccin wasataake
njottima landul hande ngol jaboto professeur Yakuba Touba neddo gubal lolirgal comité scientifique nya covid 19 leddi Mali.
Bonjour professeur.
Jawal docteur, les dati neddo mo nyaw covid-19 woyemu so tutti do ma dum ana wali lata sababu woyti de nyaw covid-19 woyemana.
Oui, c'est un facteur.
Gonga dum ana hakune dati mawdo woyti de neddo nyaw o jati. Do jugol na tuttude. Dum sabi so wiya njoppa metere goto hakune may neddo mo kaldata. So neddo hartike nokku fayso o iwi do. So neddo goddo wari to hartito jomdo ana wali hewudo nyaw.
Dum timita yotere meden acti covid hande ka pan jigi ton taba di seraji rentu di yala don hisa ko e mon e battibe on
studio tamani
studio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union européenne
ele kabaru mi amel les raisons gaidi mento kulkulo ton holta wiide nok men mobile pick up mangal pade en forsat sami le nokku mem batido poste zantigla do datol RN6 sakunde bamako e fana yimbe di don haydi heddike hen nayon barmi fa hande ben do guldo datol car goto dun yoppi lawol ton nokku chaknam jande le commune bagineda yimbe chapo en joyon goni barmube anay mabbe be barmi sanne noga yon suka be taton dun go hen fay goto ben heddaki hen jande sababuji astangaidi dun andaka totum butu tonno mbiyan walde lolirnde mbiyan generation 80 darani ke tatchugol korka yimbe uddabe kasso nyande aswerende go lirume mbiyan be ngadi dunno dokkal maro sabulnde tamoro kalisi mbiyan robbe mayurabe wadbe mun enne kanye sukabe atime enne ngalurne yo bangal imadraji mabbe lewru korka timnan kabaru yito mbiyan masna tunno holtama wiide mbiyan yita mbiyan yiti mawur chapana jobbo chapana jeddi e jobbo kirche en kolongo tumo mbiyan yambina ma chakite yontarnde yimbe mabbe iwri nokkuji kewdi leedi Mali e tiagalle deede ndi yalla mbiyan yettude sanne do kutuba ko be gollube tonno ente mbiyan sisli yambere mabbe wonno mbiyan jeunesse e eglise bangal heftagol jam leedi Mali timtiminta kabaru yamel hen mbiyan me micindron bawsaade fuf mbitaade do be mbadam 3w.studio.org madu nodon via 330 37 321 yotre madame magazine.